career. Edin ba ko pe 2 minute buru 2 minute na raso Christo Yesu Yesu Christo na nenya mene bano ono no bre ne ho asidi ko wu asemdi aneso enti na mi bo ni din a otodwe nyi na koto mbo munya mi din na mesmi bo mi nya mi din nyehwe no ye munukum no sansu ye japedum afa ni omega se epifenu wo mi ni po abei 40 ni din a cheche na wono popo
Yesu 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 Yesu
Christo Yesu gwanhwe fo pa na mede mani hwe no obatampa da nyina no nani rinkum ne mba ho me mo bi mfa de mfufu obi arambe dada wa koma freya swa ha meshi ya na wubenya wa ya rosa we peja me de mercy ye ba pomate na be ya de dem piche ma betie ma re wa daniel wusie ye ni da so ni no e ho no ba be bo na pata ye bubu obeso ni ate tia papa go be pam
yesu 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 yesu
yesu yesu Yohanin sempa no ti ba ko ho no ya twɛ ne sɛ mfiti ase na nsa ye bo wiase na asɛm ne wɔ hɔ na asɛm no so ne ne na ne nyankopɔn ko ne wɔ hɔ na asɛm ne fa pem nyara na ye na ne nyankopɔn ti aka kyɔ so no ko na so ni asase ni ahyɛ ne nsa ati ase 49 panimfo do nu 9 ko to sɔre sɛbra fem chɛre bem nya popo nya bejeja ne chɛn nya bɛtɛ bia ye bo ni sia wo bɛtɛ yɛ samata me ma me ne so na me dɛ mu ka sɛ wo ti ma fo ti ma me ne me ko ma fo ko ma me ne
Yes,
what come up for
that?
Oh,
yes,
they say, what I
yes,
me, I make it to them with your time.
Yes,
can you move home?
Yes, why?
Before we did,
yes, why?
Oh, they come up for
that? Yes,
me, I make it.
Yes, why?
Edda,
yes, why?
Edda, Cassa,
yes, why?
Edda, Cassa,
yes, why?
Oh, Jalepi. Fetri to trubento no na yenko na yenko yi na ye fetri to trubento no na yenko na yenko ngoko yi fetri to trubento no na yenko na yenko yi na ye fetri to trubento no na yenko na yenko ngoko yi